Sajja wakabaka tuse
mukama gwatu sindikide
dobozi lya nyendo mukungwe
nguga gobotikira
ye mukulembeza omutufu
atendalo mutengeteke
kabonero ko mutike kafe
okwetolole gwanga lino
ani abuzabuza balonzi kunga bemasaka fena temuwakalwa jokuba kuzingamya ebitundu byamwe omubaka omutufu uno mpuga gobotikira alesene kole tuyamba okutukula kulanya fena ye muntu ayambya abaana okwatira ku bakadde baabwe wanana bw'ensimbi ngezo ezaali nnyamasomero gonna entalo mwayiso ziwulira bazirwana kakane wansi muntu anyerera ku kituufu kiba kizibu nnyo okumusuula ebitiibwa teyabba bibbe tyoba yayita mu beetingi emirimu gy'akoze emirungi ne beene kwe yava omusiima tukwebaza okuba omunywevu nga mulwanirira buganda eno n'otatiririra baffe kussemasonga ziri ettaano balonzi bantumye okubuuza yatabula buganda y'ani yatuyizamu buli kiseera nju yonna yonna agitabudde twekembe tumugobaage wano lwaki tulwanagana ffekka baali bateredde obulungi bwe tweyuzaamu awangudde nyagunja aweeza eggaali zijja zirumbagana buli omu kuba erisinga kwekuteesa ffenna ne tugoba omulabo oyo wano bukya twefuga e Uganda sirabanga ku loopu yenna wazibula bannaasa amaaso okutegeera loopu yaani kifo ekyo kyaliwo okuva edda naye twakitegedde wano jjo kivudde ku nkola y'ennungi n'okutegeerwa abali wansi entasiima amanya Oluganda tukwebaza abyokoze bonna olwanirira obwenkanya bw'otyo limukulula obutaliggwawo tukwebaza okuba omunywevu nga mulwanirira ekibuga kino n'otatiririra baffe ng'otambulira mu buufu obwo kyali kisuuliddwa ebweru kisuumusa tebyali byangu buli yenna yenna eyalwana tumwebaza olw'omutima ogwo n'abasibe abali mu buwambe tukwebaza obalwaniridde mazima bwe gatatuuka leeti balifuna obwenkanya bonna balamulirwe emateeka amalungi agatanyigiriza sayidi emu ssemateeka omuwa ekitiibwa yeya idiyoloji eyaffe musajja wa kabaka atuuse
mukama gwatusindikidde
ddoboozi lya nnyendo mukungwe
nguuga gw'oba otiikinga
ye mukulembeza omutuufu
ate ddala omuteeketeeke
kabonero k'omutike kaffe
okwetoloola eggwanga lino.
Mujumbiro okulonda e Masaka ne Uganda yonna olutalo lw'obwavu oddugoba mpuuga gw'oba otiikinga genda kutumbula buli ludda abalimi n'abalonzi mwenna mu bavubuka asimye omusingi guluggulu ogw'obwegasi abaami n'abakyala nammwe mulanga gwammwe aguwulidde mwanyiterimba mwayise kati asitula embeera zammwe wekkaanye ennyo ng'olonda tutuma oyo ataabongoote omulimo gw'omu bakakuteesa ng'atuuse endowooza zaffe buli w'olengera omuti kati tobuusabuusa mubaka waffe ise mukakuŋŋunta katuufu mulonde eyo yasaanidde zikyenkukuutira omuyimbi ate ndi munnabuddu mwebe engabo ye Bayibuli nywera mukama alwana entalo zonna mu linnya lya taata ne mwana wamu ne mwoyo mutuukirivu nga tuyise Maliya nnyaffe tusaba buwanguzi eyo yonna emirembe n'enfuya ennungi balonzi baabyesunze edda kino olukimala ekisanja ng'odda ku bwa pulezidenti mu linnya lya taata ne mwana wamu ne mwoyo mutuukirivu nga tuyise Maliya nnyaffe tusaba buwanguzi eyo yonna emirembe n'enfuga y'ennungi balonzi baabyesunze edda kino olukimala ekisanja ng'odda ku bwa pulezidenti kunga ab'e Masaka ewaffe limokola tiki fulonti Balala ne Kasese nammwe limokola tiki fulonti Kampala mityana Luwero limokola tiki fulonti Uganda yonna yonna tujja limokola tiki fulonti. Tumuhiro bululu
vuga tumuhiro bululu
nyendo mukungwe mwena mwena
vuga tumuhiro bululu
beka twebutego ne bugabira
vuga tumuhiro bululu
nyendo kala galagala ne matanga
Buga tumuhiro bululu
Samaria chiviso babulando
Buga tumuhiro bululu
Bula isenyange chitengesa
Buga tumuhiro bululu
Nava boda mwena mwena
Buga tumuhiro bululu
Nava takisi mwena mwena
Buga tumuhiro bululu
Nava obutale mwena mwena
Buga tumuhiro bululu
Buga byakoze byeyogerera
Buga tumuhiro bululu
Saja teso wensonga
Buga tumuhiro bululu
Kwesalide wonga abantu
Buga tumuhiro bululu
Yona taja tujuzanga
Buga tumuhiro bululu
Mulesa tamala kovamu
Buga tumuhiro bululu